Kobeka ekigambo ky'omugambo eky'amagezi naawe wamu n'ekyokutegeera. Yesu yeebaze. Mukama akumpeera omukisa ng'okikola mu linnya lya Yesu. Yesu yeebaze. Twebaza Katonda olunaku lwaleero lwatuwadde olulungi, era tumwebaza nti tuzze okutukuzibwa nate okuyita mu kigambo kya Katonda. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Twemwebaza nti omulimu gwe yatandika omulungi na kakana nkyagukola mu bulamu bwaffe, era tumugulumiza kubanga ye atandika omulimu mwesigwa agenda kutuukiriza mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Yesu yeebazibwe. N'ekigambo ky'amagezi kye tugenda okuyitamu olunaku lwaleero, tugenda kubanga twezaamu amaanyi. Mukama yeebazibwe okuyita mu kigambo kya Katonda ng'ekkanisa ya Kristo. Tugende tutandikireko mu Efeso wano, tulabe Mukama kyayogera eri obulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Tulabe Mukama kyayogera eri obulamu bwaffe, ate nga bwe twetegerategera n'ekigambo ky'olunaku lwaleero, emmere Mukama gy'agenda otuliisa mu linnya lya Yesu. Katusomera ku Bayibuli. Yesu yeebazibwe. Ekigambo ky'amagezi ky'olunaku lwaleero kigenda kuba nga kituzzaamu maanyi okusinziira ku bigambo n'emmere Mukama gy'ali mu kutuliisa ebbanga lino lyonna. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Ffenna tukimanyi bulungi nze naawe nti ffe yeekaalo y'Omwoyo Omutukuvu. Yesu yeebazibwe. Era nga nze naawe ffe nnyumba ya Katonda. Bameka bakimanyi obulungi bwe kiti nti nze naawe tuli nnyumba ya Katonda. Kale nga bwe tuli ennyumba ya Katonda, tugenda bbaako ebigambo bye tugabana okusobola okulaba engeri naffe gye twebumbabumba oba gye twekwatamu ddala okusaanira okubeera nga tuli nnyumba ya Katonda. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Omanyi obeera ennyumba esitudde ekibi eky'omuwendo, Mukama yeebazibwe. Ate naawe olina okweyisa ng'omuntu ow'omuwendo oba okwekwata ng'omuntu ow'omuwendo. Yesu yeebazibwe. Kisoboka okubeera nti ekyo ky'ositudde, Mukama yeebazibwe, kisobola okusigala mu ggwe ate n'okutuukiriza ekiruubirirwa lwaki kiri mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwe. So Bayibuli erina bweyogera wano mu Yoweri 2, tutandikire ku lunyiriri lwa 15.
Yoweri 2
paka lunyiriri lwa 10:7.
Yoweri essuula ey'okubiri n'olunyiriri lwa 15. Mufuuyire kondere mu Sayuuni, mutukuze okusiiba, muyite okuŋŋaana okutukuvu. Mukuŋŋaanye abantu, mutukuze ekibiina. Mukuŋŋaanye abakadde, muleete abaana abato n'abayonka amabeere. Awasa omugole ave mu kisenge kye, n'omugole mu nju ye. Bakabona abaweereza ba Mukama babakaabire amaziga wakati w'ekisaasi n'ekyoto, era boogere nti, saasira abantu bo, ayi Mukama. So tuwayo busika bo
okuvumibwa amawanga okubafuga. Kiki ekinaboogeza mu mawanga nti Katonda waabwe ali ludda wa?
Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Omwe mutukuvu wano atukuutidde ng'agamba nti ebibiina, tukuŋŋaanye ebibiina nga biki? Nga bitukuvu. Yesu yeebazibwe. Era ekibiina nga kimaze okukuŋŋaanyizibwa, Yesu yeebazibwe, kisobole okutukuzibwa. Yesu yeebazibwe. Ensonga lwaki tukulungula emyendo yonna gye tuva mu buli lunaku ebijja ne tukuŋŋaana wano? Ekiruubirwa kya Katonda kubeera nga tutukuzibwa ng'ekibiina ekizze. Yesu yeebazibwe. Okuŋŋaana nga bwe yatulambika nti temulekangayo okuŋŋaana, Mukama yeebazibwe. Kati ekiruubirwa kya Katonda eri nze naawe tujja mu kifo kino nga yeekaalo ze. Yesu yeebazibwe. Ndi bituuke ku kisaati lwe tujja tutukuzibwa Yesu yebaze
era mukutukuzibwa kuno nga yeekaalo ye amazima gali nti nze naawe tulina obuvunaanyizibwa mu mulimu guno mukama yeebazibwe obuvunaanyizibwa buluwa alina bwayogera nti tuli bakozi wamu naki naye Yesu yeebazibwe naye mu Befeso wano atulagirira tutukuzibwa tutya mukama yeebazibwe waliwo ensonga lwaki ku lunaku tujja mu kifo kino ne wabawo ebigambo ebitugambibwa mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo Yesu yeebazibwe era ebigambo ebyo biba bitugambibwa amazima matufu gali nti mwoyo gwennyini ate nga bwe bulamu bwaffe Yesu yeebazibwe mukama yeebazibwe naye olunaku ozipi yesterday waliwo ekigambo eky'amagezi kye baayisaawo wano mutume nga alina ebigambo byatukuuta kuba omwoyo omutukuvu mukama yeebazibwe nga batukuutira okukkiriza okubeera okusalawo okukkiriza okusalawo tubeere n'okukkiriza okujjudde sisooko ebitundu bameka bajjukira ekigambo ekyo Yesu yeebazibwe ndi tukkirize okubeera n'okukkiriza okukola ki
okujjudde so si kwe okw'ebitundu mukama yeebazibwe ng'okw'ebitundu kwe kuluwa nti mu bigambo byeboogera oba ebyebasomesa mu kifo kino ekukkiriza kw'ekitundu kwe kusalawo okugamba nti nze kino kino kyempiikize out Yesu yeebazibwe kyekyotambuliramu ate ekirala sigenda kipiikira out sigenda kikola ki
sigenda kitambuliramu songa okulubirirwa kwa mukama waffe lwaki naku atukunganya mu kifo kino okusobola okubeera nti nga ekibiina ekizze tutukuzibwa Yesu yeebazibwe tukola ki naye alina watulaga wano mu Befeso atutukuza atya Yesu yeebazibwe ebigambo bino mbyogera olw'ensonga ngenda mmala ngirambulule nga tumalirizwa ekigambo kino eky'amagezi Yesu yeebazibwe mu Befeso 1:5 alina engeri gy'atulaga nga bamaze okukuŋŋaanya ebibiina era ng'omulamwa gwa kutukuza bibiina nga yenze naawe Yesu yeebazibwe ate bwenjogera ekibiina nina ekintu kye njagala okuzzaamu amaanyi mukama yeebazibwe njagala okutukuzibwa wansi
w'ekigambo kya katonda kyawa abantu abalala weeteekebwa okwekwe ye
nti tojja n'ogamba nti baagamba bakuŋŋaanye ebibiina babitukuze Yesu yeebazibwe naye tuzze banaye tuzze naye lwaki kunti oli takyuka Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe naye banaye wetubeera mu kwaya lwaki kino kiri bwe kiti Yesu yeebazibwe gwe omwalimu Yesu yeebazibwe mu kibiina kino oba mu kibiina kyonna ekya full knowledge Yesu yeebazibwe ng'oyagala ekigambo kino kukola omulimu omulungi mu ggwe Yesu yeebazibwe era tulabe ebibala byakyo nti mazima otukuziddwa oba ntukuziddwa mukama yeebazibwe tulina okutuukisa ebyokumanya nti oli ggwe Yesu yeebazibwe mu kibiina oli ggwe nga yeekaalo y'ani Yesu yeebazibwe kati mu Befeso 1:5 alina engeri gy'atulaga tutukuzibwa tutya tusobole okutegeera omulamwa lwaki tuwulira ebigambo bye tuwulira lwaki bitusomesebwa buli lunaku mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe Efeso 5 tandikire ku lunyiriri olw'25
Befeso esula ey'okutaano n'olunyiriri olw'25 abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo alyoka agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo
Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe tulabe engeri Kristo ye gy'atukuza ekkanisa ye Yesu yeebazibwe olabye nti Bayibuli egamba nti Kristo yayagala ekkanisa mukama yeebazibwe era ng'omu kujagala kwayo n'abeera nga agenda gitukuza okuginaaza n'amazzi mukama yeebazibwe naye ng'amazzi agatunaazibwa ayita mu kigambo okutunaaza mukama yeebazibwe nti buli lunaku we tujja mu kifo kino ne tuwulira ekigambo kya Katonda ne kyogera ku nnyumba ya mukama ne kyogera ku kukkiriza okujjudde ne kyogera ku mubiri ogw'obu ne kyogera ku bukyalira eggulu ne kyogera ku nkweza sitaani ne kyogera ku bintu byonna nga bwe tujja tubiwulira mukama yeebazibwe amazima matuufu gali nti emabega w'ekigambo ekyo gwe mwoyo bwe bulamu bwaffe Kristo aba ali mu mission ya kutukuza kanisa ye era aba ali mu kuginaaza n'amazzi mukama yeebazibwe nga ye mwoyo mutukuvu yennyini ngali mukuita mu kigambo. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Kati nonze nawe ekanisa ya Kristo ekigambo ne kitandika okujja. Mukama yebazibwe. Nenga tetumanyiki mabega wacho kirina mission nti nga bwe kikusanze tekina kuleka nga we waze. Yesu yebazibwe. Nti buli nsonga eyogerwako ng'eyise mu kigambo kitegeeza Kristo ali mu kunaaza ekkanisa ye n'amazzi ng'ayita mu kigambo ekyo kyennyini. Mukama yeebazibwe. Era nga kyanditugwanidde oba kitugwanira okubeera nga buli lwe tujja wano ne tufuluma tugenda okukomawo olunaku lw'enkya nga tuli banjawulo. Mukama yeebazibwe. Nga tuli baaki? Anti twanaabye ne tutukula. Ali kututwala nga tusobola okubeera abatukuvu nga ne bwali omuki. Kakati laba nonze nawe we tujja. Mukama yeebazibwe. Naye nga tetumanyi mishoni nkulu lwaki mukama ayogera naffe ebigambo bino. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Lwaki mukama waffe atukuutira ebigambo bino byonna? Omulamu omukulu guli ali mu kunaaza kkanisa ye n'amazzi agitukuze ng'ayita mu kigambo. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Naye kakati nze naawe ng'ekkanisa ye, Yesu yeebazibwe, ayagala tukkirize tukole wamu naye. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Nti ekigambo nga kijja okututukuza, tukikkirize kitutukuze. Baatusomesa wano nti Kristo ye wanjawulo tali nga bannabbi ba bulimba, nti atutukuza okuviira ddala mu muntu waffe ow'omunda. Yesu yeebazibwe. N'ajja mu birowoozo byaffe. Nabyo ng'ali interested mu byayagala abitukuze. Yesu yeebazibwe. Najja n'alabisibwa wabweru. That is the body. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Olwo n'alyoka abitukuze tubeere ekkanisa ye. Mukama yeebazibwe. Gena amaaso gimaleyo tulabe. Watunaza okututukuza n'amazzi ng'ayita mu kigambo. Abayagala tufuuke ki?
Befeesi essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'abirimu omusanvu. Alyoka ajereetere ye yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanananga bino, naye ebeera entukuvu eteriiko bulemu, bulema. Era bwe kibagwanidde bwe kiti abasajja.
Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Kristo ali ku mission atutukuza kubeera ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Naye nga mukama waffe ebintu bino nsaba era njagala bazi kubiriza mikwano. Mukama yeebazibwe. Tukkirize okubeera abakozi wamu naye. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Nti ekigambo nga kifunye space ne kiyisibwa okuba Omwoyo Omutukuvu kikkirize kikole mu bulamu ne mu bulamu bwange. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Nga bwe tutambula nga bwe tukomawo buli kigambo ekitusomesebwa wano kiri mu kugezesebwa. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Okukakasa oba kirina omulimu gwe kyakola mu bulamu bwo oba mu bulamu bwange. Yesu yeebazibwe. Kye kiri kye nakugambye nti nga mukama waffe ali mu kututukuza ng'ekkanisa n'amazzi okuyita mu kigambo. Wadde yagamba ntukuŋŋanye ebibiina era bitukuzibwe. Mukama yeebazibwe. Njagala kukubiriza okuva olunaku olwaleero manya nti obulokozi bwo oli mu kukolereranga ggwe ng'ekkanisa ya Kristo. Yesu yeebazibwe. Nti ekigambo nga kizza okusobola okututukuza. Mukama yeebazibwe. Ggwe weeyoleke kye kiri nga ggwe. Mukama yeebazibwe. Sirina kutunuulira edi. Yesu yeebazibwe. Ekigambo bakyogedde naye edi oyo. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Sirina kutunuulira gurupu yonna gye ndimu oba kwaya. Yesu yeebazibwe. Tibannaye bayogedde bwekiti lwaki tetukola bwe tuti. Mukama yeebazibwe. Let me tell you, this is not a general show that all of us will do it. Mukama yeebazibwe. Mutume yatusomesa n'ekigambo n'agamba nti abantu abamu Yesu yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Emitima gyaffe gikyuka naye ng'emyoyo gyaffe birina bye gyakola ki? Bikyalemeramu. Mukama yeebazibwe. Mbu n'emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe nga bisobola okukyuka naye ng'omwoyo gulina bye gukola ki? Nti era akaseera kayitawo omwoyo gumaliriza ne guwamba omutima n'ebirowoozo. Yesu yeebazibwe. Kakati akati abagabo be kale bwe tugamba nti tuzzenga ekibiina era twetunulidde ng'ekibiina amazima gali nti okutukuzibwa kwandibeera okutono mu masekkati gaffe kubanga buli kigambo ekyanditukuzza obulamu bwo Yesu yeebazibwe kwotunulidde kibiina lwaki tetukyuka bannange Yesu yeebazibwe lwaki bannange kino kikyali muffe Yesu yeebazibwe mukama yeebazibwe naye omulundi guno gwokka concentration tugijja owantu obalala wonna buli omu yetunuulira ogambe nti nze kanisa yeekabi omwoyo omutukuvu atudde mu nze Yesu yeebazibwe era nga nze ennyumba ya mukama mukama yeebazibwe nga buli kigambo kyonna ekitusomesebwa kuba omwoyo omutukuvu nga Kristo ali mu kutunaazanga eka n'amazzi okuyita mu kigambo ekyo Yesu yeebazibwe buli omu addeyo Yesu yeebazibwe buli omu addeyo ngaki nga ye mukama yeebazibwe ekigambo ekyo atandike okukifumiitirizaako ekigambo ekyo atandike okikkiriza okumutemako ekigambo yeyina otemekebwa ku bulamu bwe mukama yeebazibwe ate ekigambo ekyo akikkirize kisimbe mu ye ekibadde kyogera mukama yeebazibwe awo tujja kulaba mu masekkati gaffe mukama yeebazibwe nga mutuufu waliwo omulimu ogw'ettendo n'okutukuzibwa okugenda mu maaso kubanga omu wakyuka ajjasobola okukyusa mulala naye ffenna we twetunuulira buli mukyo buli omu atubidde munne mukama yeebazibwe tumaliriza tewali akyuse mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe so njagala bazaamu amaanyi kuba omwoyo omutukuvu mukama yeebazibwe nti ebigambo bino nga tubiwulira Yesu yeebazibwe waliyo Katonda emabega ali okwogera eri obulamu bwaffe naye nga missioni enkulu aluubirira kututukuza mukama yeebazibwe aluubirira kututuusa ku kigera kye nga waali omutukuvu naffe tubeere batukuvu alubira kututeekerateekera ggulu nga bwe yagamba nti agenze tutegekera mukama yeebazibwe kati buli lunaku ali mukutunaaza tusobole otukira okubeera abatukuvu nga bwe yatukutya mbere ekisooka esitula esooka olunyolo 15 timubeere batukuvu nga nange wendi omuki kati obutukuvu buno tubutuukako tutya buli lunaku tujja wano kuliisibwa ekigambo naye ng'emabega waakyo kigambo ali mu missioni eki Yesu yeebazibwe katunaaze n'amazzi okuyita mu kigambo tusobole okubeera ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olukunyiro mbu n'okunenyezebwa nga tekuliiko ku kkanisa ye nga yenze naawe mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe njagala bakubiriza mikwano Yesu yeebazibwe nti omulimu guno nga tujja nga bwe tugenda Yesu yeebazibwe amazima gali tulina ebbanja ery'okakasa nti tunaaziddwa Yesu yeebazibwe tulina ebbanja ery'okakasa nti tukoze eki bino si byakwogera bwogezi nga bulijjo bwe mbagamba tulina ebbanja ery'okukakasa n'okupuruvinga nti tunaaziddwa era nti buli lunaku tunaazibwa Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe waliwo ekintu kimu ntume kyayogerako Yesu yeebazibwe naye along the road nzize nkitegeera mpola mpola Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe nti ekigambo bwe kijja gy'oli nga kyogera gy'oli oba gye ndi mukama yeebazibwe bwe mba sisobodde kulabamu Katonda ayogera nange mukama yeebazibwe n'omuntu newanajja n'ayogera naawe tojja tegeera oba sijja tegeera mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe nyiza n'okwekuusa nti nkyuse anti wayogedde nange mbeere kino si bwe kiri Yesu yeebazibwe kati nange kankibe gy'oli mukama yeebazibwe naye ekigambo kino kinyuma nga kyo kye kikoze mu ggwe nga tewali muntu azza kugamba nti bannaye nkubuulire nebamala gayogerayogera bwe batyo mukama yeebazibwe nti nkubuulire gwe ng'ekkanisa ya mukama kino ne kino tekiina kusibuka mu ggwe nga w'okisengese mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe kale bannaffe mukama waffe ng'ali mu kutunaaza buli lunaku njagala bakubiriza n'obasaba Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe tulage nti tunaazibwa buli lunaku tuleme kufuuka mutume kyeyayogera nti ate full knowledge Yesu yeebazibwe kikafuweffe okuddayo okubeera ba full knowledge mukama yeebazibwe omanyi obugambo obwo bugenda ne bwogerwa one of the greatest deception which can be in us mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe ffe abali funye okumanya kwa Katonda obulimba obukyasinze obunene obuyinza okujja mu ffe kwe kutuuka akaseera nga buli bigambo bye boogera wano Yesu yeebazibwe tetukyalabawo Katonda gwe twajja mu katwa kabijjamu nga gwe twayitulabawo. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Nga bifuuse bya bulijjo. Yesu yeebazibwe. Aye bulijjo tufuna ekigambo ekizzaamu amaanyi n'amagezi ekyamagezi. Aye ne kitukolera nnyo mu kaseera. Yesu yeebazibwe. Naye bwe tufuluma ne tuba ng'abatakiwuliddeko. That is how it is. Mukama yeebazibwe. Naye Mukama waffe buli lunaku atunaaza n'amazzi ayita mu kigambo. Nze ng'omu. Yesu yeebazibwe. My greatest concentration is to look at myself. How much am I changing every day? Yesu yeebazibwe. Ate naawe ng'omuntu nkiwanti naawe kyo. Every time, everything you look onto me, you are seeing to what extent have I changed. Si bwe kiri. Ekitegeeza buli muntu wano. Yesu yeebazibwe. Ekintu ekikyasiza obukulu kyatunuulira mu mulala. Yesu yeebazibwe. Okyuse kwenkana wa? Yesu yeebazibwe. Okyuse kwenkana wa? Onaziddwa, onyiridde kwenkana wa? Mwoyo wo, mu mubiri wo. Yesu yeebazibwe. Olwo ebibala biryoke bibalisira bisibwe. Engeri gye tutambulamu, engeri gye twogeramu, engeri gye tulisoningamu, engeri gye twanukulamu, engeri ya buli kimu. Era nga tuli mu kusoma wano Omwoyo Omutukuvu nga batusomesa engeri y'okukyalira eggulu, mikwano n'abaddewo nga kifumiitirizaako olunaku lw'ejjo ne ndaba nga banne, this is not all about studying and we think we shall visit heaven. It involves serious work. Webagamba okweteekateeka si mu kaseera ako. Yesu yeebazibwe. Si mu kaseera tibana ngenda kyalira eggulu kirabika olunaku lwaliro wa wiikendi ndegala kyalirako ggulu. Yesu yeebazibwe. Kaneeteeketeeke. No. The preparation begin right from your inner person. Omwoyo wo muteeseteese etya era ali mu siteeti ki? Omutima gwo guli mu siteeti ki era gubeera mu siteeti ki? Okusinziira ku kunaazibwa kwe kuzze kunaazibwa. Muno temuli bufere mu Katonda. Yesu yeebazibwe. Tetusobola okukuusakusa nti ha obula Mukama kati weteeseteese bulungi nnyo bwe twawulidde ekigambo ekyayire ggulu wiiki eno kaneeteeketeeke. Ngenda tikyalira Mukama era wano ndi wano okulinze. Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba nti asomera ebirowoozo byaffe nga bikyali wala. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Naye ng'abisoma atya mikwano? Era lwaki Mukama akikola bw'atyo? Amazima matuufu gali nti ebigambo bino nga tubiwulira. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. I am requesting you people to collect your net soboka okukiriza tunaabe. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Baatusomesa nti tosobola kulumba mulabe wo nga tomaze kubala magye galina na bukodyo bwakola ki? Yesu yeebazibwe. Njagala nga tubiwulira buli kaseera. Yesu yeebazibwe. Tutuulira abasajja be tugenda okubisanya nabo mu njiri. Mukama yeebazibwe. Most of us have been in them. Si bwe kiri? Yesu yeebazibwe. Nti ebigambo bino nga tubiwulira nkusaba buli kaseera erekawo bebo tocho batunulemu. Yesu yeebazibwe. Ate nawe okikomyewo gipemu muffe olabe ffe tuli tutya? Mukama yeebazibwe. Kubanga waliwo akagambo omutume kayogera okuba Omwoyo Omutukuvu nti buli kaseera wokkiriza ekigo ekitono mu masekatiiko. Just a little spot. Yesu yeebazibwe. Ekiba nga kiri muffe Mukama yeebazibwe, oba kiri mu ggwe oba mu nze Mukama yeebazibwe. Just a little spot. Ey'ensigo esigaddemu ng'ensigo emala mbu n'egolokoka n'ekula n'ebala n'ebibala ebinene. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Naye nga Mukama waffe ali mu kutunaaza n'amazzi okuyita mu kigambo, njagala bakubiriza. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. We have heard and we are hearing much. Let our change also be much. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Otherwise, one of the problems me I have as Pastor Bosa, Yesu yeebazibwe, is that ne w'obeera mu maka as a parent, w'oyogera n'omwana buli kaseera nga buli ky'oyogera naye takikyusa, kutuuka ekiseera n'okoowa. Yesu yeebazibwe. Omwoyo Omutukuvu tetwagala mutuusa ku seeryo atuuke ekiseera akoowa ekibiina ekikadde kyazaakolamu omulimu nga tekikyuka. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Kubanga ebyosibye kati bikikise ebyomukulu nti ne mu maka woyogera n'omwana buli kaseera n'omugamba ekintu kyekimu kikyuka otuuka ekiseera n'omukola ki n'okoowa you are demoralized you get your efforts are frustrated nova nga tokyalina appetite yakuddayo kwogera kigambo ekyo mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe naye ebigambo byonna bye tuwulira wano alina bweyogera mu Ezekiel 34 n'agamba nti bwe mukiwuta kintu kitono nnyo okunywa amazzi amateefu mukama yeebazibwe mukiyita kintu kitono nnyo okulya amazzi amateefu n'okulya emmere ennungi yesu yeebazibwe yesu yeebazibwe yesu yeebazibwe I want to encourage you okiruubirira lwaki tuwulira ebigambo bye tuwulira mu kifo kino mukama waffe ali mu kutunaaza n'amazzi ng'ali mu kuyita mu kigambo alina amatu awulire nti bino si byakukiika n'ogenda mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe si byakukiika n'okola ki wabula byakujja ne tulaba oba mukama waffe n'alaba nti mu butu omulimu gukoleddwa mu bantu bano yesu yeebazibwe baali bayogera bwe bati kati boogera bwe bati baali balaba ebintu bwe bati kati babiraba bwe bati baali batambula bwe bati kati babi bwe bati baali beeyisangana bwe bati kati ba okusengera ekintu ekyo nga there is a work which has been done in our midst era omwoyo omutukuvu tugende tugamba nti tetunakuwaza mwoyo omutukuvu olowooza ki kinakuwaza omuntu tukize mukobuntu ki ekiyinza onnakuwaza omuzadde eri omwana omuwa kanso naye nga aki taking up for granted yesu yeebazibwe yesu yeebazibwe oyogera gyali mukama yeebazibwe wabula muzeeyo baana yabaaki ebibuuzi byawe bya bulijjo yesu yeebazibwe that's how some kids say mukama yeebazibwe and they keep falling into problems naye kikijogera ku kaseera kano I want to encourage you and myself mukama yeebazibwe nti tulina ebbanja eri ebigambo bino n'emmere ennungi n'amazzi amateefu ge tuli okunywa okulaga n'okwekakasa n'okwe apruvinga mukama yeebazibwe tituli bantu abali yesu yeebazibwe yesu yeebazibwe era ng'enkwe za sitaani zituli mu kusomako mukama yeebazibwe batusomeseza enkwe za sitaani tusobole okubeera n'amaaso amoogi agaziraba buli wamu including in ourselves yesu yeebazibwe mukama yeebazibwe including in what in ourselves kati tutadde wabweru right within us mukama yeebazibwe ng'osobola olaba olugwe lwa sitaani mu bigambo omuntu gy'ayogedde n'omuyamba yesu yeebazibwe omukyusa omuga awo tetumuwagambo muffe mukama yeebazibwe ng'osobola olaba olugwe lwa sitaani mu kintu mu ngeri omuntu gye yeeyisizaamu mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe n'omuyamba mu bunafu bwe mu kigambo ekyo ne kivaawo mukama yeebazibwe to prove ourselves nti tunaabye omusajja ali mu kutunaaza n'amazzi ayita mu kigambo buli lunaku mukama yeebazibwe ekigambo no gwe mwoyo gwennyini jjukira mu lubereberye lye mukaaga bayibuli egamba nti mukama yakoowako omwoyo we okukaayana n'abantu yesu yeebazibwe yokaana 1:5-8 bayibuli egamba nti omusaayi n'amazzi n'omwoyo ye muntu ki yesu yeebazibwe kati waba tunaaza n'amazzi okuyita mu kigambo mwoyo mutukuvu yennyini nga byebigambo bye tuwulira yesu yeebazibwe bye tuli mu kuwulira buli lunaku nga tuzze wano mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe but are we really sure that we can sense that voice speaking to us mukama yeebazibwe tibanaye musimba ennyumba zamwe muziteeketeeke tibanaye obubi mubuteeke wala okuva mumwe tibanaye waliwo emitima egikyuka naye ngaomwoyo tegukyuse I believe that omwoyo ali mukutu alaatinga mukama yeebazibwe buli omu addeyo yeenyoonye mukama yeebazibwe ate aluubirira agambe nti kino wanno weki okitegeera kubanga ekigambo kya katonda tabaaza ettabaaza wogifuna osobola okwemulisaamu yesu yeebazibwe yesu yeebazibwe yesu yeebazibwe such that we can know nti banaye omulembe omanyi kibaita okutondawo omulembe yesu yeebazibwe omanyi kibaita okutondawo omulembe yesu yeebazibwe every detail of our lives yesu yeebazibwe erina okukwatibwako okupurovinga tetunaabyo mukama yeebazibwe eranga one of the greatest through kwa sitani wasobolo kola mufi mukama yebazibu mukama yebazibu kwekule kamu obuntu tumufi nga tebuchuse nga manyiti obuntu unamana fastinga yesu yebazibu kunja kubake chisashabala yesu yebazibu easily mwonjogera mwoneisa mubikorwa mukama yebazibu mukama yebazibu. One of the greatest inquests of Satan is that if we cannot sense nte chigambo chicha kutuna za tutopole mukama yebazibwe tujasiga zo kutuka tutambula na bubwe tuti yesu yebazibwe nsigandi kutuke chisera zifuke ebimera mufte mukama yebazibwe yesu yebazibwe mikwano ndegala pakubidisa yesu yebazibwe yesu yebazibwe. We have had many scriptures tusomeseddwa ebyawandiikibwa bingi, tusomeseddwa ebyama bingi, mukama yeebazibwe, naye mbabuulira ekyama, yesu yeebazibwe, nsaba tukyuke. I am telling you, mukama yeebazibwe, yesu yeebazibwe, nakugamba ekintu kimu emabega, that there is power in changing. Why? Nti no matter how much you talk, after a week, someone will come back to your ways. Nga zizigendo mubo lile injiri. Waleche kendelezeje? Julius. Waleche kendelezeje? It is not how much you talk. It is how much you have been washed and you're clean. Yes, the ever ziwe. What is going to impact many others? Yes, the ever ziwe. Yes, the ever ziwe. Isiraeli buli we yatwala akaseera netategeera ddiru mukama gye yali nabo mukama yeebazibwe obuzibu bwabwolekera nti ekintu kye baalitambudde ebbanga ettono baayongerayo emyaka mingi. Anytime I think of that thing, mukama yeebazibwe, much has changed is for one person, it starts from one, but the problem is that if all of us don't get that tiferabino kolira okukyuka mukama yeebazibwe, we may end up being in that kakune y'abaisiraeli. Tetulwaki batusomesezza eŋŋendo zino, lugendo lwa Isirayiri okuva e Misiri paka Kanani, lwe lumu n'olugendo lwaffe okuva ku nsi paka mu ggulu. Olowooza lwaki babitusomesa? Such that we can sit down analytically n'otunula ki ekyakubanga basajja bali. Mukama yeebazibwe, yesu yeebazibwe, ki ekyabakola ki? That is why we are being taught tubeere n'ettabaaza emulisa ng'osobola okumulisa buli w'oli n'environment ekwetoolodde n'ogambe abasajja bali obuntu bwalinga bubo ne beemulugunyanga nnyo. Yes, bwalimu. Yes, yeebazibwe. Yes, yeebazibwe. But God was interested at them. What are they up to? Is it him, God, who is the word or what around them? Yes, yeebazibwe. Yes, yeebazibwe. I want to help someone in what I'm talking now. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu bingi ebisobola okugenda mu maaso. Mukama yeebazibwe. Naye nga mukama anoonya ekintu eki. One day, I want to share a testimony with you esobole okuyamba mu kye njogera. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Nga sinaba kujja mu full knowledge of God. Sinasisinkana mutume. Nafuna okwolesebwa. Yesu yeebazibwe. That time, life was, I was like in a crossroad. Mukama yeebazibwe. You're in a crossroad. You're doing things, you don't understand it, you're not happy, you are just full of questions, and you don't know what is the way forward. Abakamere mumalanga mukama tandika. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Nali ntudde wansi w'omuti gw'omuyembe mu kikolesebwa okwo. Omusajja n'avaayo ng'atudde ku muti ku matabi waggulu. Ne yeehuukinganga ekiyira. Yesu yeebazibwe. Nakkirira ntunuulire eno wansi gye ndi nga sizza mutwe. Kati mu kirooto kwolesebwa kwe nali troubles nyingi mu kwolesebwa kwe, yet physically the same life I was in. Kati ne nyiiga bunyiizi netandika omukuba ebikonde eby'okumukumu ndi mu birowoozo byange anzanyisa. Yesu yeebazibwe. Kati mu mukuba ebikonde ngendo laba omusajja ava mu matabi g'omu iko omuyembe atandika okubuuka yeeyongerayo. Yesu yeebazibwe. My God, nezijjukira mu kwolesebwa nti bamalayika saalina byawandiikibwa. Yesu yeebazibwe. Bamalayika bye baba ne byowaatira ababuuka Yesu yebazibwe neetandika okugomba omusajja mukwolesebwa mugamba nsaasi mbadde simanyiye gwebiki yona nga yeyongerayo 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 paka distance nga paka ali agenda otuuka kolansi. Yesu yebazibwe njogera ekigambo ne mugamba amazima gali nti wonsangidde wano I have been so desperate for you. Yesu yebazibwe era mbadde simanyiti yegwe we nayogera ekigambo ekyo abadde abuuka n'ayimirira n'atuula ku jjinja eryali bbali woki w'oluguudo nagamba kubanga oyogedde ekigambo ekyo nnyimiridde kubanga nzize ku nsi. Yesu yeebazibwe nga nina ebyama by'empise nabyo bye nzize nabyo ku nsi era ebyama bino buli kizibu kya muntu yenna ku nsi kuno okuva ku munene gwe mumanyi paka kwasembayo buli kizibu omuntu kyalina ebyama by'endeese kye ky'okuddamu eri ebizibu ebyo naye mpise mu bizinesi z'abantu mpise mu makubo mpise mu butale buli yonna gyensubira abantu gye bali teri ampadde atensioni. Yesu yeebazibwe naye olwokuba ogambye nti obadde desperate for me kakati ntudde kambikutegeeze. Yesu yeebazibwe nga we yali enkola yange I'm used to writing down ne mugamba liitako ngende noonye ekitabo ne peni neziruka kati we nadduka aside waliwo ekizibu ekyalinga printing press nentuukayo ngenda otuukayo noonya ebipapulapapula nenfunayo ekipapula kati ekwolesebwa kwaggwaako nga ekipapula kyenfunye ngenda kufuna peni. Yesu yeebazibwe after day omwoyo omutukuvu nannoŋŋamya mu Yobu 28 n'atandika okunnambulula okwolesebwa okwo ekifo ky'amagezi kyekiruwa tegera nga language egyo oli gye yabadde akolaki ebyaze byakisibwa sibwa nga ndali e language oli gye yakoze eki gye yabadde ayogera nga njagala kumanya byama bino bye biruwa. Yesu yeebazibwe anate obitoolijo 28 geraga nti ebyama bino ge magezi n'okuki n'okutegeera ne ŋŋamba naye nga sibitegera mu biseera we nasisinkana mutume ne tujja nga tutambula nga tuze tutambula recently mukama yankomezaawo okwolesebwa okwo nga yina kyanzitamu. Yesu yeebazibwe kyenjagala okuyamba olunaku lw'olwaleero mukama yeebazibwe nti if you're not careful you are in the crowds. Yesu yeebazibwe you can easily shift your concentration from the main thing. Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe n'ogenda n'ebiriwo mu masekkati awo alegundi akola bwati okitegere ekitu ekyo and they take your concentration off from the main thing. Yesu yeebazibwe era juzi omwoyo omutukuvu yakikomyawo n'abuuza ekibuuzo kyenjagala okukubuuza n'agamba mpozi mukwolesebwa waŋŋamba wali desperate for what. Yesu yeebazibwe are you desperate for me? Yes, or for the things you're seeing around you? Yes, yeebazibwe. I want to ask someone here. Mukama yeebazibwe. Nti nga mukama waffe atunaaza n'amazzi okuyita mu kigambo. Mukama yeebazibwe. Enkweza sitaani tuleme zikkiriza kwesuusa mu kasiiso muffe. Yes, yeebazibwe. Anti mukase olukwe kitegeeza batukukolera okujja ku mulamwa. Yesu yeebazibwe okuvuga gyotalina kolaki. Yesu yeebazibwe the word is being preached to wash us. Mukama yeebazibwe okutufuula ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufugiro. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe I want to encourage you that from today tukkirize okunaazibwa era tulwane mukubirire okulaba nga tukuruvinga okukakasa nti tunaaziddwa mu bikolwa byaffe mu njogera yaffe mu neeyisa in everything. Let me tell you people are watching us. I am watching you 24/7 wali okirowoozezaako ekyo. Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe bameka ayinza okundiba nti naawe you are not watching me 24/7. Yesu yeebazibwe that is how life is. Mukama yeebazibwe naye omwoyo omutukuvu nga mayinza yambuuza nti waŋŋamba mpozi wali desperate for what tewaŋŋamba wali desperate for me nti ye. Yesu yeebazibwe naamba kakati ebirala byonna. Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe beera buzibe beera kiggala birabe ng'ebitaliiwo. Yesu yeebazibwe because if you see them they will hinder you to change. Ojakaana okunaaba bakunaaza olemedde kubiri soko kutuka uwe kujo bikolaji kupichu usana vio upija uo wali wachokula virako alikowe. Yes, yebaziwe. Yes, yebaziwe. And he reminded me that. And I said surely mubudufu chekeche na yogira, I was desperate for you. Mukama yebaziwe. Someone here, we came for the truth to set us free. Yes, yebaziwe. Satan is fighting to say you don't get set free. Yet in the same things, God is training you how to master by them. Ngo muduwe. Aliwa mudu wange oyu chikala eromu zile. He was concentrated on the mission ya liko. Na ina visera vya vidala. Yesu yeba zile. Wabari ne visera vya vyo. Aba geze yu kubako na kitina kuita mchigambo. Ye time ujiarina. Yesu yeba zile. But when his major concentration is on the word that ya fuko mudu nga muzibe. Katina jichi. Chikala. He doesn't hear. Now I want to encourage you, Mama Eliza. Yes, yeva zibe. Echigambo, tulimuko chivuli ya chisovolo, tunazana mazi, tutufuke kanise tari kopala, ewa kubadoro fonjiro. Njagala pakubiriza mikwano, let us fight to see that tukiriza tunave. Mukama yeva zibe. Yes, yeva zibe. Tusovolo tuonda uo mulembe. Nga tunageno tu kakasera, nga tu going the all out. Yes, yeva zibe. Never na bivo voli ba na madini nevi dala mukama yebaziwe batuga nenga tetuli kwa tuku nenge sibwa echiwe ya bichi kambola ya tupatunaza ndiga noku nenge sibwa tetuli ichi. Yes yebaziwe. Yes, say that is fighting okula banga leka u sports mufi okubako noku nenge sibwa. Yes yebaziwe. We don't want to reach out there baka meti ha watiba ya deo kete chigambo nena ba egeri jata hamulamu. Yes yebaziwe. What they get the chigambo, nena ba makato weka mirite. Yes, yebaziwe. What they get the chigambo, ha, na yon mulawe mukari. Yes, yebaziwe. Because even the word we are taking is a word again, a chigambo chetu gendo kwa la mission yen. Uprootinga, kufunika, bibatewo. Yes, yebaziwe. Chukane katuandari commission, ayakola soka tufuniki. Omutu wa kowe, Owema venga yena. Ayatulamu fote kewe. Yesu yeba zile. Alitemu mtuwa mwiche. Katina petu gende okufu nike ya mawanga. Nga swa. Tume vaso kukufu nike chigambo. Jasu kukufu nika fe. Yesu yeba zile. Yesu yeba zile. I want to caution you friends. Our changing will determine how quick we shall run in this mission. I want to end there. Yes, yeba zibe. Our changing and our accepting the word to work in us will determine how quick, yes, yeba zibe, we shall move in this mission. Yes, yeba zibe. Yes, yeba zibe. And as we go and come, korele obuloko zibu, no kutia, no kukankana, nga kuwa mundu. Osobolo kuyamba balalango mazoko kutukirira. Mukama yeba zibe. Yes, yeba zibe. Yes, yeba zibe. That is all I can encourage you in this mission. It's not all about coming and going. Coming and going. Neku somero jitwa liwatu somesanga. Nibata andika okutupima. Omulimu kukwone tuwa kwenkana wa. Kawahi tamubikezo yibatuwa. Yesu yeba ziwe. Ne wanulosani akolo omulimu kukwone. Moyo mtuku wali mkukola. Chukola waluwe mbele zimu kama. Ne moyo mtuku vzagendo likama sekatiga. Israeli mliweta hati nila baibu liga matimu kama nabale kira mwama wanga malalaga mafuki na amagwa. Ama wanga ukabayambo kuteri ila in other words. Yes, yebazi. Anytime you're pointing, pandaye chino, rice and sugar, pandaye wachikundi, ankola wati, mukama ya gala muleke wako kore nyo. Paka wona iga nao kukakani la katonda. Yes, yebazi. Nae kati mukama avea gambe, echimala chimala kati chiveo mission ya choko vila u. Eweteko. When you don't discover it, chijabao paka. Because why chijabao? You are always pointing on it and ignoring yourself that you are the main specimen. Mwakama jatu nolite okuchuka. Have you known that? Let it be marriage. Let it be where kuli mutuwale mumisionieno. Yes, yeba ziwe. Kuli mwakama chageza kuteka wa decide. Chidi. Targeted at you, chile nyechaga lo kuto odamu. Waliyo wa teka unobu za mwyo mdukuku, luwa chichi no chini wejiti. Yes, he ever did. Because he's the one who knows why he has brought it. I don't involve myself in things. Yes, he ever did. Yes, he ever did. I don't involve myself in things where I'm not a steward over. Siri musikire wabi waliwo nanyinikyo. Lwaki akireseewo? Wandibawo ensonga nga anoonyanze. Nkyuke lwakyo. Wenakyuka. Yes, yebazibwe. So I want to encourage you, friends. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. Tutunulire walaje tugenda mikwano. Tuleme mbala gatambula. Yes, yebazibwe. Omuntu amala gatambula yekona. So, and so, sigari at alaba nyo. We andye kone te wante andye konyi. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. The word we are getting here, as we still say it, the word we are allowed to solve a chifona. Mukama yebazibwe. Naye saba olunaku luduke. Nga nabo baba batusimbyewo nga banatusimbawo mu nsi eyo. Yes, yebazibwe. Nga Mukama asobola okutunula wonna n'agamba nti mu nsi yonna yonna sinalabayo baddu bange nga bali mu kifo kiri. Mu bigambo bye boogera tebakyusa njiri yange. Mu ndowooza yaabwe, mu neeyisa yaabwe, mu mitima tusekere kintu ekyo. Is that only the word? Yes, yebazibwe. So, kamera ya fetu, eterete, I want to caution you, yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. Simanyi kureta, nze chigambo chechandeta. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. Ero, maya chechandeta. Omoyo mtu kumgwani yampa akama, kenya kalo kukuba. Yes, yebazibwe. Kukunja kuchigambo, obabu liyechita apeta itinje wajana yo. Yes, yebazibwe. At least ifuka chigala jechiri. Yes, yebazibwe. Okuchuya no hanga ta chiwulite. Yes, yebazibwe. Ate fuka muzibe jechiri. Okuchuya no hanga ta chikozechi. Kumane wona achira bagwa gendo kola losi mwichi. Walo chilo uzezake. You are the one who make a losi lichi. If you talk about it, what you just said ingo choge tepe. Na enja gana wekupe mutimu alawe mairo jechi bie pakarero. Umazima. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. Isaya dini nga maliliza, agamba kutusozi lwange, abantu bali kulukutirako okuva mu nsi zonna, nga bagamba mujje, gende, tuyigirizibwe Mukama, kulusozi lwa Katonda. Yes, yebazibwe. Era nga batusomesa nga tujja wano, ndi banaye besi gye tuli okola, esi yonna, egenda kwekulungula ng'ejja. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. Ani yali abaddeko n'abazungu? White. Whites are very good, but they are very sensitive people. Atia. Ntio jaku ugele li gambo vyo. Na yenga alimu kusoma 24-7. Oli li gambe yenyo. Yesu yebazile. Yesu yebazile. God is training us for a bigger mission, which I want us to understand. Tusobolo kuondeza muka tuwanda mission yenyo. Mukuchuka kwa fe. Yesu yebazile. Yesu yebazile. Tuleme kubanga Israeli. Abali baino tangule na kwestano. Neba malibiza miaka ana. Choka mchobo na neba fa. Abana we neba kolaji. Neba malibiza anga weba ingide. Which can be possible. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. Yes, yebazibwe. I want to caution you, everyone who is old here. Mukama yebazibwe. Njagala tubere ne broad picture ya mission yetuliko. Mukama yebazibwe. Yes, yebazibwe. Abantu bangi abapya bagenda kulukuta era bakulukuta bajja wano. Mukama yebazibwe. Naye ekigambo ekifuluma mu ggwe. Yesu yebazibwe oba mu nsi. Kisobola okuba omutima gw'omuntu eyakajja wano. Yesu yebazibwe. Neeyisa ky'oyeeyisaamu ng'olowooza iti olayi. Bwe mumaliza you done, friend. Okay, yesu yebazibwe. Nti eneseke neisamu ngazi. Wadoi chiteke dedi wetu jamu Kristu obulamu wa pebutu kakasera nga siwa fe. Some of us think it's my life. I have to do as I want. It is not your life. Because when you do only as you want, yes, yebazibwe. Osobolo kwesti kaza watu wabalala vili ya mabigao. Just by watching what you've done. Chino chifu demuani. Yes, yebazibwe. You are not aware of how dangerous it can be when we don't see things like this. It is not our lives anymore. It is His. Petuwa kumerero wangu ne Christu wakaratia bili ya bili. omwoyo omutuku bagye okuyita Paulo tinze nkomereddwa omwe ne Kristo n'obulamu kati wendi musi wange Paulo woli it is not our life Julius nti nsobola okwogera nga bwe njagala no nsobola okutambula nga bwe njagala nsobola okweyisa nga bwe njagala no because there is a work you have to play as a part ku mubiri guno yes yebaze era gwe kitundu gwe wokola ekintu ekyo kiri fane mukama yebazibwe manya nti kisobola okuba abantu emabega wongaana yesu yebazibwe niwe bantu abatudde wano naye nga bafadda ayakuteriyo yesu yebazibwe yesu yebazibwe so nga ngenda kwandiriza ekigambo kya katonda njagala bakubiriza mikwano yesu yebazibwe enkwe za sitaani nga tuzisomye ate tubeere bakakensa nnyo mu kuziraba yesu yebazibwe n'okuba nga wonna w'olulabye yesu yebazibwe amisita olukkiriza kuteeba ggoolo naye gwe luteeba oludde help your friend to change yesu yebazibwe after your change mukamafe yagaba petero nti ng'omaze okuwangula onywezanga baganda bo olina sooka kuwangula gwe tojja banywezanga gwe towangudde olina sooka piko nkalinganga gwe ojja sobola omuyamba awo yiyina ajja nakuwerera kuba ajja kukulabanga gwe wakyuka yesu yebazibwe so we are going for the word of God kanyize mutume we want deacons simanyi mutume si kwekiri tujatuka kasa nga twagala badikoni yesu yebazibwe you people you think tujja kukwera kumaja won't great deacon kubeera ng'ozootambula mu kwalite y'okubeera ng'ekyoli mu mutima gwo mu mwoyo gwo mu ngeri gy'okkiriza ekigambo kikunaaze tukubire mukama engalo twanirize ekigambo kya katonda
yesu yebazibwe abooluganda
praise jesus brethren
ekigambo ekyo kikulu
that is a very major word
yesu yebazibwe
praise jesus
era kitugwanidde okukirowoozaako
and it is good of us to think about it
n'okukiteeka mu nkola
and to implement it in
action era twebaza katonda akiyisizza mu nsumba gosa
and we thank god who has passed through pastor gosa
okukitubuulira
to us that we may know the intention of God in this mission of why he is giving us these words. God told me he first sent me in the city and took me to the side of Longuja. And when the people of Longuja failed, he was seeing as if Uganda had failed. And he told me, let me give one more chance to Uganda. Let me pass by Entebbe Road. And he first took me back to Mukono and he brought me here on Entebbe Road. But he told me as I was coming to Entebbe Road that if they can stand, then I will cause them to stand with all of the other nations. If they refuse, I will bring other people from other nations to base within here, get the knowledge and go rather to south elsewhere. Yet when he has not sent Ugandans, but he will remain using it as a base, for he promised. But he said, there he will bring the foreigners, teach them from his base in Uganda, and he will send them when they are coming to get out of
Uganda.
Yet they are not Ugandans. If you know that Amos was a farmer and he wasn't an Israelite by origin, but when in Israel there ceased to be anyone serving God, he went and found them in the Gentiles when he's farming, and he told him, I've sent you to the Israelites. I don't know whether you understand me well there.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kale mbino byona kitwogera
ku. Now with all this what we speak is this.
Ani yeteseteese okutumibwa omwoyo
mutukufu. Who is prepared to be sent by the Holy Spirit?
Kubanga gw'oli awo.
For you are there.
Era tukungana byonna.
And we fellowship every day.
Tusoma ebintu ebikulu.
We teach and we study major things.
Waliwo ababyetaaga
abalala. There are others who need these things.
Bayayana.
They are yearning for them.
Naye gw'olowooza singa ebiro bituuka.
But do you think if seasons reach,
onaatuukiriza ebikolwa by'abatume 17?
Will you fulfill Acts 13? Verse 2. Let's read here and we see. As they continue to strengthen this, the word we have heard, of knowing the intention of the Holy Spirit. Acts 13 from verse 2.
Ng'abaweereza Mukama waffe n'okusiiba. Omwoyo omutukuvu ng'agamba nti munondere Barunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omwoyo omutukuvu.
The Holy Spirit.
Bwe baali baweereza.
As they were ministering.
N'abaako abantu be yali yeekakasizza.
And he had proved and gotten proved of some people.
Bwe mbatuma wano.
That when I sent them here.
Bajja kunkolera omulimu.
They will execute that work for me.
Kwegamba gw'olowooza omwoyo omutukuvu yalaba atya Barnabas ono.
Now you think how did the Holy Spirit see Barnabas? You think how did he see Barnabas?
Yes, he was.
Praise Jesus.
And
Saul, we based on what to see them. And he said, choose for me Barnabas and Saul. You think they were the ones only there? There were many others around. But remember Saul.
No, Barunabba.
And Barnabas.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Bali no kugenda mbama wanga.
They were to go into the Gentiles.
The mission, yali amani.
The mission was a major mission. And that is where we are flowing by it. But to choose them out amongst the many, they were supposed to have qualities which are worthy of them for the mission. Now you was not gotten enough qualities.
It would
be very hard for you to execute missions of all nations. And don't expect that we are going to choose with our physical eyes. But the Spirit is the one who come and say, send this one for me in America and the other. Now you have to prove to the Holy Spirit. And you have to prove that what you have packed is that. And he can send you everywhere. For you have said, choose me Barnabas and Saul. It's not that you have been so much my good friend. You may perhaps have been buying me something to eat. Thank you so much. But it will not be based on that.
And
it will never be according to the years I've spent with you. It will be according to
mission.
And you prove to the Holy Spirit, not me.
Yes, you ever.
Praise Jesus. It will not be on me. And it's not on the years you've spent with me. It will not be on the bread you can perhaps buy me or the car. It will not be on any of those ones. It will be to prove to the Holy Spirit what you send me, I can handle the mission.
Yes,
praise Jesus. That's the word the Holy Spirit has passed through Pastor Bosa. That
it
will not be upon a man to send you. It will be that you have proven the Holy Spirit. Not the years you're going to spend with me. Not visiting my home so much. Not to greet me so much. And what you ask me, you don't understand it. Asks you and you explain, but what he explained, they can't even have time to understand. Yet they come so much to ask still. And I see them so much. And they say the Holy Spirit will be upon you. Praise Jesus. Now it's
true.
You're going to prove the Holy Spirit, not me.
Amen.
Amen.
And
by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness. We love you so much in the name of Jesus. Together with Pastor Bosa. We want to proceed on with the journey of heaven. We have something like 40 minutes that we can cover something in this time.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
There is
nothing we can study when the noise is on.
Umanye mu video editing.
You know, in video editing, we cannot cut off those voices when there is the voice of the word in it. They cannot get out, they remain on the recording. And when it has gone in, it stays within it. Now, we don't want to do like that. And when you hear sometimes when I pause, at least when you pause, it's easy to cut it off and throw it aside.
Yes,
praise Jesus. Now we thank God. Let's proceed on. We
are
seeing the journey of heaven. And we are seeing the spiritual transport. And the preparations involved to meet God.
Yes,
praise Jesus.
We
last saw and we wanted to teach us how we can wash ourselves. That we can meet Him when we are worthy.
Yes,
praise Jesus. He doesn't want us just to meet Him.
Or
to go to the kingdom of heaven,
or
to visit this world and to get
around
it. But even entering, wants to enter the cities and passing through the Holy Spirit, that can work through the all nations. Remember in Acts chapter 3, verse 20, that is on our hearts knocking, and He wants to enter, that He will begin to eat with us in the Word, as we give others to eat.
It
just doesn't end up we're going to meet Him up there, as we had where His throne in heaven is, and even the one of the world is. But even wanting, He wants so much that He may come and join with you, and He will be in the same tent with you. I speak of your body. He
is
speaking that is upon your heart knocking, open for Him that He may enter. But if the heart is filled of other things, He cannot dare enter within it. Now this doesn't end that we want to just go and see, but we want Him to come and be in us as we serve together with Him. Wherever we want to speak anything of the kingdom, that Spirit is within us, brings it out and gives it to us, and we serve together with Him. But it involves preparing yourself. Even though in Isaiah, Isaiah chapter 1 verse 18, He called us to reason with Him on His table.
Yes,
praise Jesus.
And
we searched it out and we saw it. But all this is like that. It involves washing ourselves. Before you come to meet Him, He tells you first cleanse yourself.
Yes,
praise Jesus. And the other thing, that God, He wants so much people that they meet Him. More so when they have come to know seasons, that the seasons are evil. People have gotten so much corruptible. That time is also seeking around who can prepare themselves to meet Him.
Yes,
praise Jesus.
He
is seeking so much to see. Who is prepared Himself among the men to meet Him. Let's read briefly in Hosea. Hosea 4:12. Let's begin from Hosea 4:10. Hosea 4:10-13.
Hosea esula eyokuna olinyure kumi. Awo balilya ne bakuta. Balienda so tebalyala. Kubanga baleseeyo okussaayo omwoyo eri Mukama.
Nti ebiro ebyo ng'abantu baggyeeyo omwoyo gwabwe eri Katonda nga bamwogeraku ku bigambo mu mumwa bwabwe ne mu bigambo byabwe nga bweyogera mu Matayo esula ey'ekumi n'ettaano. Nti ng'abantu baggyeeyo omwoyo ku Katonda nga bali mu kubuulira nsi eno beegomba ensi eno wamu n'ebigirimu omwoyo gwabwe nga baguggya eri Katonda. Wali ate mu mulembe gwe gumu ogwo abantu baagamba mweteeketeeke
mujje mu nsisinkane
tusobole otondawo omulembe omupya.
Kosisula yakuna olunyi lwa kumi na lumu.
Hosea 4:11.
Omwezi n'omwenge omusu balimalawo okutegeera.
Bimalirawo ddala okutegeera.
Totally take away understanding. Olunyi lw'ekkumi n'olumu. Obwenzi n'omwenge n'omwenge omusu bimalawo okutegeera. Abantu bange beebuuza ku kikonge kyabwe
nti abantu baamala okweterawo
ebifaananyi.
Mweterawo bannabbi
bammwen'abasumba bammwe
nga abantu nga tebakyamanya ngeri yonna yakusinkana
Katonda
wabula okugendako ewa
nnabbi
n'amutunulamu egamba nga biringa
egyesitabu
nti ogenda n'olwebuuza ku
nsiko
n'omugamba
mbuuliza
bajjajja
bagamba forefathers, what are they saying?
Banabafa.
This is the dead.
Kakati kutosobola kusinzira uwo.
Now you cannot base at your own.
Uzeba jeje.
And you inquire from the dead ones.
Wabula.
But.
Wabawo ndugu bakuterere.
There is a wizard they put for you.
Inkonge ya mumu.
That idol of yours.
Jemwebuza ako.
You inquire from.
Yonebuza Katonda.
And it inquires from your God.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Naye Katonda afaga.
But our God says.
Jewe inkonge ezo.
That take away those idols.
Tugende tumusinga.
And we go and meet him.
Tujewa abantu betulowooza nti batutuukire wa Katonda.
Take away the people who think they reach for us.
Tukwatemu entambula nga bwazi tubuulira.
Ourselves we involve in the sales and transport is preached to us.
Entambula ez'omwoyo.
The spiritual transports.
Wamune neve
kategeza kutubira. The preparations as we see them.
Tusobola musinkana nga tujewa enko.
We can meet God if we take away those idols.
Hosea
esula ya kuna n'olunyiriri. Abantu bange beebuuza ku kikonge kyabwe n'omuggo gwabwe gwe gubabuulira kubanga omwoyo gw'obwenzi gubakyamizza era bagenze nga benda okuva wansi wa Katonda waabwe.
Bagenze Katonda, bavudde Katonda omulamu.
Ne
banoonya ebintu ebifaananyiza nga Katonda. Obwo bwe bwenzi bw'owulira mu
kkanisa.
Tuli
mu Kosa esula ya kuna, olunyi lwa kumi na ssatu.
Basalira ssaddaaka ku ntikko z'ensozi ne bootereza obubaane ku busozi wansi w'emyalooni n'emiribine n'emyera kubanga ekisiikirize kyagyo kirungi. Abawala bammwe kyebava beefuula abenzi n'abagole bammwe benda. Siribonereza bawala bammwe bwe beefuula abenzi newankubadde abagole bammwe bwe bakabawala kubanga bo bennyini beeyawula n'abakazi abatambuzi n'abantu abatategeera basuulibwa. Yes,
praise Jesus.
Engeri eyo
that way
ebadde ejja kuba ebaawo
been happening on people.
Naye byonna nga bimaze okubaawo arokoka ne bwayonoona kyabagambye n'abagole batuuka ne bakola
ebyoayogera
ku bagole bali
eri
asooka okwogera ku bagole abaakalokoka
nti
nabo bava mangu Katonda
tebamanyi
gwakwebuuzaako bamanyi kasi obuuza musumba
kyakulagiridde
ba kyawandiikibwa oba nedda ekyo kyekyo naye ngeri byonna bimaze okubaawo katulabe Amosi.
Let us see Amos 4.
Tweteketeko okumusinga.
That we prepare ourselves to meet God.
Amos 4.
Amos esula yakuna olinyole 10 n'olumu.
Nsudde abamu ku mmwe nga Katonda bwe yasuula Sodomu ne Gomola. Nti batuuse n'okulya ebisiyaga nga bwewulira.
Rich to commit homosexuality as they preach.
N'abalala ne beebaka n'ensolo.
And others commit bestiality.
Abalala.
Others.
Ebifaananyi by'obuseegu ku matv.
The images of pornography on television.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Ebyo byonna bibalaza okubaawo.
All that has happened.
Naye tukozeewo ki?
But what are we going to do?
Amos esula ya kuna olunyi lwa 11.
Amos 4:11.
Nsudde abamu ku mmwe nga Katonda bwe yasuula Sodomu ne Gomola. Nammwe ne mubanga omumuli ogusiikibwa mu muliro. Nti ne mubaamu abantu abatono.
And there are a few people
balondamu
whom God chooses out.
As you have fallen in the
fire and you've begun to be heated up, and
this
person comes and snatches you out of the fire.
That
we too,
our
getting
saved,
we too had fallen in hell.
And
we were counted to be of the lake of fire.
Not
only they were still those things,
and
not only those prophets, even those pastors and the religious people,
but
we too were in those groups. That we too, we appeared as if we had begun to be heated at a burn, and God came to snatch us out as he held our feet. But after he snatches us out, and we are given wisdom here.
Amosi esula yakuna urunyiro kumi na rumu. Era na ye chemunda anga jendi.
Nti na ye era wademwe.
Because that you,
mbawonye zanga.
So I have snatched you and snatched you out of the fire.
Na ye chemunda bi hana mukuda jendi.
Still you have not returned to me.
What we get to know,
we have to prepare ourselves to get back to God and a way to meet him.
We got to know
the Holy Spirit has to lead this issue.
Even
the transports are called the spiritual transports.
They are
of the Holy Spirit himself.
And
is the one who gives it to the angels and within us.
To
move all creation
in any
place God the Father is
pleased to,
just as his word is.
Yes, you must
praise Jesus.
Amos esura ya kona orinyiriri wa
4:11.
Ti era na ye temudanga jendi bwayogera mukama. Chendi pa kukola bwenti ayi Isirayiri. Era kubanga ndi kukola kino. Weteketeke okusisinkana ne Katonda wo ayi Isirayiri.
Nti obanga ebyo bibaddewo.
That has happened. Let us hold on to the preparations that we meet God. Most of
the
people would have said, how are we going to prepare ourselves to meet God? The Holy Spirit speaks at us and he says, prepare yourself to meet God.
He
is not refused to tell us what to do. The Father is waiting us there and his word, our Lord Jesus. He just says, do one thing. Prepare yourself that you meet God. Praise Jesus. Not just stand up and meet God. Rise up. But prepare yourself that you may meet God. After preparing yourself, you will arise that you meet him. And there will be a transport, as we are going to get explained of them in not a long period of now. Praise Jesus. But the first thing is to prepare yourself. As the world is corruptible, as you see, out of it comes people who are snatched out as they are going to be destroyed. And they have just knocked their heads within the fire. And the legs are still up. And now God finds them at that point. And they are shouting and he snatches them out. And he snatches out that generation. Now when he snatches you out, and he tells you, prepare yourself right now to meet your God. And he uses you to create a new generation. Praise Jesus. Now there's the preparation of meeting God. God, they don't just meet him like that. You have to first prepare yourself. As we have heard, that prepare yourself to meet God.
Amos 4:13.
Kubanga
laba oyabumba ensozi era atonda embuyaga era abuulira omuntu byalowooza. Afulensha okuba ekizikiza era alinnya ku bifo ebigulumivu ebyensi. Mukama Katonda w'eggye yerinnya lye.
Oyo yayagala tumusinga.
The one who wants to meet her.
Naye agambye.
But he has said.
Wabeewo okweteekateeka
mu preparation.
Nga bwe tulaba tugenda kunaaba.
We are going to wash ourselves.
Yatugambye mu Isaiah.
He told us in Isaiah.
Isaiah 1:18.
Truly, let's go reason with together with him.
Yes,
let's read here quickly.
Isaiah 1:18.
Mujeno,
kakati bwemanga omuntukuvu atuwadde
amagezi
mweteeketeeka okusisinkana
katondakati
kitaffe mwennyini
najja
n'atugambabannange nno kakale
omujjetufeesendimweteefuteefu
okunsisinkana bwe mutuuka ku mmeeza ya byanaateesa
ebyo
byanaateeka mu
kamwakookugenda
okwogera n'amawanga yesu
yeebazibwa
kuba bagamba okweteekateeka okusisinkana
katonda
nalowooza
oba
beeteekateeka
batya
ndowooza bagenda
n'ebeebaka
oba mukama ajja kujja mu
kirooto
ndowooza era
ofunako
ka rumu ne weekwekamu
ne
weeteekateeka awo
osisinkane katonda
okweteekateekaokunaaba yesu
yeebaziwoba
ogenda ku mbaga
okolaoba
mu meeting
or in a meeting
yesu
yeebaziwa
nga yakikungu
and it's a VIP meeting
yesu
yeebazikati
ye kitaffe
atuyitaokugenda
tteese
nayoera
ayagala okutubikkulira ebintu
byonna
ebiri mu ggulu n'ebiri
ebiri
waggulu w'eggulu
yonnanaye
enneeteekateeka
yaffe
ate jjukira yakugamba
nti
bino yali yabitereka
eri
abo abamwagala olw'ekitiibwa
kyabwebo
kwegamba ng'ekitiibwa ekyokubikkula ebyababikitiibwa ate
kyaffe
yesu yeebazibwa
wadde
nga tulaffe kituweebwa ate ffe tukiddiza mukama yesu
yeebazikubanga
amagezi
n'okumanya
atuwa ebingi ebisingawo yesu
yeebazibwakati
yatugambye
nga
tujja okumusisinka
tunaabe
katuddeyo ku nyiriri waggulu katandika olw'ekumi n'ettaano
isaya esula esooka olunyira kumi
n'ttaano
era bwe munaayanjaala engalo zammwe naabakwekanga amaaso gange weewaawo bwe munaasabanga ebigambo ebingi siiwulirenga emikono gyammwe gijjudde omusaayi munaabe mwerongoose
kaakano tulina okunaaba
netwerongoosa
omanye omuntu yenna
bwanaaba bwagenda okunaaba
asooka n'ategeka amazzi n'ategeka waawo sabbuuni
we
n'ekyangu
ekyokwekuusa
kati ekizibu ekibeerera
bw'oyagala
sisinkana
katondanayogera
ekigambo kimu naaba
era
weetukuze kati jjukira anaaba
asamala
ofuna sabbuuni amazzi n'afuna
sabbuuni n'ekyokwekuusa
waliwo abalina engeri y'ebigere ebizeemu
ekyaka
kaakati ng'abantu abo
ate
balina ofuna ne ku biyinja
kakati
mu kunaaba kwaffe bwomaliriza
washing ourselves as I finish.
Ofuna towel.
You get a towel.
Niwe simulako.
And you clean yourself thoroughly.
Ate toyambala ngoye
pya. You don't close new clothes after you clean yourself with a towel.
N'ojjayo obusenyabo.
And you get your toothbrush.
N'otereza emimwaji.
And you make your mouth clean.
Bino bigambo ki byogera birimu okumanya.
What words are you speaking? Is there knowledge within you?
Ngenda kunyonyola. Oyinza otya okunaaba.
How can you wash yourself?
Yes, you must
raise Jesus.
Ng'onaaba mu mwoyo.
And you washing yourself in spirit.
Okusisinkana Katonda.
To meet God.
Akugambye naaba.
He told you wash yourself.
Era weetukuze.
And clean yourself.
Kati ate anaabye tadda mu ngoye ziddugala.
Now the one who has washed himself cannot clothing. They have to get new clothing. But this is like this.
We have
been reading in Ephesians. Washing is prepared by the water of the Lord. Let us see how this water is. Ephesians
5, 25,
and
26. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo
nti anaaza
that he washes us
okuyita mu kigambo
through the word
kati gwawulira ebigambo bya Kristo
now you who hear the words of Christ
n'otabitwala nga bikulu eri obulamu
take them as important in your life
obanga bikunenya
whether they rebuke you
bikuzimba
they are building you
bikubuulira
they are teaching you
ebyo byonna mwayita okunaaza
okwetekateeka
okusisinkana katonda
that you can meet God
waliwo mukama kyatonda
there is something God creates
ng'akiyisiza mu ngeri y'ekyama
and he passes through it through a mystery onto people in the world or they have physical eyes the time you spend here
or
the time you are here in this place
okuteekateeka okusisinkana
katonda
wabula gwobadde tutinza tutegeera
kigenda
byonna byasomesa afuba okulabika nga tubitwala
bitunaazisobole
okuba nga tusisinkana
katonda
tusobola okulambula obwakabaka
bw'omuggulu
tusobola obusomesebwa ne tubutegeeza
abalala
nga ye mukama abiigiriza
okugasa
yesu yeebazibwa kati okunaazibwa
kwaffe
kuli mu kigambo era n'amaanyi
and that water it is hidden in the word and it is hidden in the Holy Spirit why is it like that that is what he tells us
he
spirit himself
and he
passes through to say let me wash my people for the Holy Spirit others know him through power
and
when he passes through these words
wash
people as clear water people don't see him many times but he works more through this.
Yes, he was
praise Jesus.
Kubanga mukama afa yogera naaga.
Our master speaks and he says,
okutukuzibwa kokuliyao.
To be cleansed it is there. But if you don't hear my word, it's nothing like being cleansed.
Yes, he was
praise Jesus.
Yayogera bwatu.
He spoke like this.
Kibigambo byatukamba yotubitwa.
The word is told us if you take them,
bifuka amazzi,
they become water.
Ubiongera okutukuliza
ddala. And they continue to clean us.
Kubanga wabaye byogera ne bisokoro omutima. Okujjamu obukusa n'obubbi.
Scratch every evil in our heart. And they wash our minds to take out of evil thoughts and they align our walking. Now this word it is water which moves on washing and even our ears are cleansed the way we hear the way we see it is changed by the words of the kingdom.
Yokana mukaga
when you look at John 6
mukaga musatu
63
ebigambo bino bifuka biti amazzi
what how do they become water
kubanga ye moyo mwenyini
for it is the spirit himself
oh moyo
a spirit
mwetegefu okulambuza ebintu by'obwakabaka bwa Katonda
parts of the kingdom of God
n'okubikusomesa
and to teach them to you
naye kigenda okubaawo
but what is going to happen
kwekuzimula okunaazibwa
to scorn you being washed
ng'akuteekateeka
as he prepares you
okusobolasinkana Katonda
that you can meet God
ebirundi bingi
many times
mu makunganiro mangi agayitibwa ekkanisa okuvira ddala mu
ddiini
tebaanaazanga bantu basobole sisinkana katonda
waabwe
era kyabanga kizibu okulaba katonda
oba
okubikulirwa
eby'eggulu
kubanga tebaayo kigambo waliyo ebigambo
ebyabantu
bye baleetera mu magezi
gaabwe
songa omwoyo ayise mu bigambo bino byennyini
okuteekateeka
osobole osisinkana katonda entambula ez'omwoyo zize ye mwoyo
mutukuvu
era ye alinze bulinzi
and is just waiting
singa okkiriza okutukuzibwa n'asobola okuteekateeka
obusi
tusomere yokaana mukaaga musatu
yokaana essuula ya mukaaga olunyi lwa nkaaga musatu omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri kye guliko kye gugasa ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo
ebigambo byatugamba gwe mwoyo bwe bulamu era wano mu bwakabaka bwa
Katonda
tetusobola kuleeta bbaafu
kunaaba
okweteekerateekera Katonda newankubadde mu mubiri
ewuwo
onaaba bwoti omwoyo gunaaba gutya omutima gw'omuntu gunaaba gutya
a person's heart bath
era gweteekateeka
how does it prepare itself
amagezi g'omuntu
how does someone's mind
gategekebwa gatya
prepare itself
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kakati ekigambo.
Now the word.
Obe ebigambo bino byowulira.
What do you hear?
Singo bisako omwoyo.
If you can lay your heart upon
them. Okutukuzibwa.
Then there is washing you.
Adera mwe mwenyini yakola
kino. The spirit himself does that.
Omwoyo katanda kujja kubera mu.
For the spirit comes to reside in.
Ebigambo bino biwulirwa.
These words are heard.
Era Bible yega.
And the Bible says.
Likola byatu byabatume.
Acts.
Ntiwe bawulira ekigambo.
When they heard the word.
bali bakyawulira ekigambo.
As they were hearing the word,
omuntu kubunaka ku
bo, and the spirit came upon them,
n'alabisibwa mu buliwo
gye bali, and he appeared openly unto them.
Lwaki kyabaawo?
Why did that happen?
Yasooka nadda ebbali,
for he first went aside,
ng'ali mu batume bano,
it was in his apostles,
n'atukuza abantu
mu kigambo, and he washed and cleansed people through the word,
n'atukuza abantu,
and he cleansed the people.
Bwe bamala okutukuzibwa,
after they got cleansed,
n'afuna ekifo mu bo,
and he got a place in them,
era n'akka okubeera mu bantu,
and he came to be in the people.
Kyovula wonna wonna,
that's why all over,
bwe tusoma Bible,
where we read the Bible,
tuwulira nti ne basooka mu kigambo,
we hear that first
and
after they were in the word,
people
were filled of the spirit.
Yes,
praise Jesus.
But if you
now, this word told us, through them we wash and
clean our
soul. That is the water of God, and that is the spirit.
Yes,
praise Jesus. That's where the Bible proves.
Kigambo kya Katonda.
As they are proven by the word of God.
Mbaluwa ya kane isoka.
In 1 John.
Isule yoko tano.
Chapter 5.
Onyoro musamu.
Verse 7 and 8.
Ntibana abasa tuye mtu.
That these three are one.
Omusayi.
The blood.
Amazi.
The water.
No moyo.
And the spirit.
Kati oyagala tukuziwa musayi
kwa Yesu. Now you want to be cleansed by the blood of Jesus.
Obo oyagala tukuziwa amazi.
Or you want to be cleansed by water.
Oba omoyo.
Or the spirit.
Yonabi yekwese.
All are hidden within the word.
Ukasukirize chigambo.
As long as you believe the word and
the spirit.
Truly you are being cleansed.
Atoba olisibwa,
and your being fed,
n'okukula n'okula,
to grow and even grow.
Kubanga okutukuzibwa kw'amagezi
gaffe, to be cleansed in our wisdom,
kuli kukula mu mwoyo,
involves in growing in spirit.
Omuntu akula mu mwoyo,
a person who grows in spirit,
akula amagezi n'okutegeera
Katonda, they grow in wisdom and understanding God.
Ate buli gyongera okutegeera
Katonda, every time you get to understand God,
okutukuzibwa amagezi,
you are cleansed in your wisdom,
onazibwa,
you are washed.
Kubanga mubamu ebivaamu byolaba nga
ebitegeeza bigasa. Get out and see that there are no more profiting in you.
Ebyo n'obinaza
n'ebivaamu. And you wash them out of yourself. You see that you have abandoned them
yourself.
And you get into line.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But ebigambo bino.
Now these words.
Mwoyo mwenyini.
It's spirit himself.
Era mwaito kutukukuza.
And through them he washes and cleanses.
Akulukuta mufe mbigambo bino byowulia
tukubira. Through us, through these words you hear me speak.
Nga akulukuta okutukuza
aba. It's flowing through to cleanse people. That they are washed through the word.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kakati ngabo ulidamu.
Now as you hear,
ndi muyokane sura ino yomusana.
But in John chapter 7,
37-39, omoyo mutukuvu,
the spirit of God,
ayokulukuta mufenge ebige jamaza
madam. As like streams of living waters.
Kati mukulukuta ange ebige jamaza
madam. Now in streams of waters,
mulimu okutukuzibwa.
It involves being cleansed.
Yes, he was.
Praise Jesus. Now many times,
you
flow through the word as he has told you, that our master Jesus, he washed the church by water through the word. Now this water,
we see
that it flows through the word of Christ,
just
as the Holy Spirit himself,
and
he prepares us to meet God. Now
this
is not on many things.
It's
not in your fasting, you're going to fast, or in your giving. All those you're giving and your
tithe,
as he told you, they are part of this, which are proceeding to wash your mind, that you may not learn to be a robber. For God to tell you
who is
the tithe and the offering,
it
teaches you to be that you give, you can help.
Yes, he was.
Praise Jesus. But you bring, when you bring it, he's brought the house of God there to be
filled
to help others who are in need. I've spoken like this, that every word God speaks, in it is cleansing. You may see as a command, but it is washing and cleaning the mind. God to tell you that
bring
the tithe and the offering.
Even
the offering he left it when he never touched it, to see can your wisdom and mind be
clean,
and you make me balanced in your giving. But because of grace, you get 100,000. You give the tithe, 10,000. You get 1,000
shillings.
It's the offering.
Now
if I never measured for them the tithe, it means the great man still has it. After they came another scripture, they say,
and
measures which are not balanced are detestable to God. I bring the tithe, 10,000. The balance is not balanced. Scales are not balanced. And on the offering I give 500. See your scales. And it reaches outside. Now whatever God spoke,
he
is cleansing us that we can meet him.
For
God is the one who has life, and he is the one who took out the tithe, then attend.
kisukka nawo kuba ekimu
ekyekumi for you to you are a life of Christ
nange
and me
naye yatuulako n'atuwa
but he took it out and gave us
n'atuwongera nako
and he even added obulamu
obulala butambulira mu mukka muno tukisa
tusakuye
ye atuulako n'atuwa
he just picked out and gave us
naye n'atuula ekiweebwayo
and he also got the offering
ku yeye nyini
kuva himself
n'omukka gusa
even the oxygen and everything you drink and eat
yava ku ye
it came from him
Yesu yebazibu.
Kati
abantu okufaana Katonda.
People to be God.
Oba okuba batukudde basirikale Katonda.
Or to be clean to meet God.
Kibagwanidde okukusaayo omwoyo ku bigambo.
It's part of them to lay their hearts to meet God. For in them is our
cleansing.
And it's the way they can wash themselves and they meet God.
Tuzeye mu Isaiah.
They've gone back to Isaiah. Isaiah 1:16.
Munaabe mwerongose. Mujjewo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange.
Nti kati singa tunaaba, twerongosa,
and we clean ourselves,
ne tujjayo obubi bw'ebikolwa byo,
and we take away the evil deeds.
Naye nga tekisoboka,
but it's impossible.
Paka ng'ekigambo kikubikulira ebintu
ebyo. The word reveals to you those things.
Kati buli lw'owulira,
now anytime you hear,
ekigambo n'okisaako,
and the word you lay your heart upon it, it washes you.
Ati kankubuulire,
and let me tell you,
simu kaseera k'okutuula wano nga tukuŋŋaanye,
in the moment of sitting here when you're
gathered, even
when you're home, oyongere kikutukuze. And continue to clean yourself. Prepare yourself wherever you are that you can be meeting God. Get your Bible out and tell the Spirit, I want to be clean.
That even part,
I don't know that they are dirty. It can be my heart. It can be my mind. It can be the way I move. It can be the way I clothe.
You
see a throne on a scripture. Even women wear this.
And
now he's cleansing you. Now when you hear it, you don't want it.
We need
to wear decently. I don't want to interfere in my affair.
Now
we please you to be well. That you
have
rejected it, you don't want to be washed. That is why you see. Another word comes like water which heats so much. Because you got so sick on the skin. And it even has warmth upon it. Now some words come and they are fire like. And they
pass
by every sickness which struck you. Praise Jesus. Now a person,
if they have
not given themselves to be cleansed, it is hard to meet God.
If
you know the pastors have been there all days,
and
God is ready to meet all people, Bible says in Job that even though God is head, he never despises any person. Praise Jesus. Even though he is great, he never despises any person. He is ready to meet any person. Whether you are tall, whether you are short, whether you are small, as long as you cleanse yourself to meet him. Praise Jesus.
He's
not on a side of anything. Listen like this. As they were choosing David, they first brought tall men out. But the other had no heart like of God, and they had not cleansed themselves. And he rejected all of them. Now this one they counted as not a child home. He has no future even. He is always in the bush.
He
is the one God saw with the heart which is
changed.
People go and ask, how did David have a heart like God? David had cleansed himself.
Even
though he was drawn by Satan, he would work unrighteousness. He got punishment out of it. And when he was punished by God, by the holiness in someone's heart, when he sees sin, he abandons it totally. I don't understand me well. But even though David, he was king, when he was rebuked by the prophet, he never rejected to hear the prophet speak. I don't understand me well here.
But
a person with heart, which is not ready to be clean, when you rebuke them, they are full of pride and they quarrel out and they are not ready to be clean.
Yes, he was
praise Jesus.
But
he was rebuked by God.
And he
tried to go and fast.
And
God told him, no. I want you to suffer out of
this.
I'm taking the child.
As soon as
proof that that's
punishment.
He never came out quarreling with God.
But
when the child died,
he
came out eating food. And he got happy. And he thanked God for that punishment.
Yes, he was.
Praise Jesus.
And the
servant
asked him,
you have been fasting when the child is not dead. When he has died, now you're happy eating. He proved that God that he had suffered
and failed.
Most of the messages you see, the Lord passed through David. He had passed through them. His rod and his staff is what comforts
me.
That's where the
message came from.
And the Lord came to
the mouth.
That you have to accept the rod of the master.
Even
when I'll come there by sea,
that is
what they will place me
also,
as is beating me by the sins of my people.
Yes,
praise Jesus.
Now,
it is like this, brethren.
To prepare
yourself to meet God, we can be cleaned through the word.
Yes,
praise Jesus. We can be cleaned
through the word. Everything
you can do, our apostle told you what? No. You hear the
word?
If you don't do this,
you
don't do that.
If
you do this, you do.
You
will be cleansing yourself. And you can meet God then. It is not a broad and long word, but it is broad.
It
is not so broad, but it broadens. Praise Jesus.
It's
not a journey to explain
so much,
and you walk many years,
but it
broadens within the Bible. How can you get clean? You are clean through the word that you meet God. If you are very ready
to
humble unto the word of God,
you will
be able to prepare yourself to meet God.
So
even what you want to see, they too are within the word. As we saw the Holy Spirit gathered them. Let's move on with Isaiah.
Isaiah, Esura, Esoka, Orinyirwa, Kumi. Namukaga. Agamati munabe mwirongose mujeo ubibwe bikorwa byamwe bife mu maso gange murekenge okukora obubi
turekera okore obubi
stop doing wrong
kwabure bisere bisinga abamu ko fumanya bikati okora na
chimu some of us don't know that you're even doing wrong
muni mwe ye bitwe kwese
yeah people and wrongs
na yebo ndiwe era mchigambo
but when you're in the world
kama nasunga ko
the Lord points on
there nebo byo badde to so bila
ati chibi never expect that it's wrong
kati buli wachi songa
now anytime he points on it
go kubanti mwetegera
to be that you are prepared
be mwetegera
to
chisubule eri
kitadde kagambe lachi agala and you leave it the father doesn't want it. Immediately cast it aside. Don't say that me, I change slowly.
The person
prepares you, he wants you to go meet God. You are telling him, you know me, I change slowly. Give me like 6 months, I will change. The next year,
these
two women, I will leave one and remain with one. The Spirit tells you, abandon one now. You're telling me, I want it ahead. That is why we are contented with the preparation of the Spirit to meet God. He tells you, leave this today.
You
tell him tomorrow. When he told me already, it is not that. Immediately it ended there. It's not that. I have left it there.
There's
nothing like troubling him.
And
I told you of a vision
when
I met Angel Michael
in Gabriel,
and Gabriel and he told me, he spoke it in English.
You are quick.
Olimuangu. And I asked them what that to do things quickly with
things
of the word of God. And I asked them what
one.
They tell you leave this and leave it immediately. When they tell you do this immediately. And I got so happy. And it strengthened me so much. And I read this, leave it. That is why it ends. I have no time for it. And I don't want to waste time. Perhaps it's preparing something for me. Every time I used to think, and I continue to think,
every
time it tells me, leave this, get this,
he's preparing
a better one immediately. I want to read it early.
When
it tells me, do it,
like
he's preparing something to meet.
Not even going to see God alone.
It is
also in your needs as a person.
Leave
this, you leave it.
Don't
put it in it so much your situations. Your character. When you invoke your personality, you cannot flow with the Holy Spirit. There is no personality of someone which enters heaven. For in heaven,
we
must be one person.
The
one who has those funny behavior will not enter in heaven. Perhaps you are jealous. Another has that character. That heaven will accept both of you to enter. There are no personalities which can inherit the kingdom of God. You must be like God. You cannot pass with God unless when you look alike. When you read Amos 3:3. Who cannot look together unless they agree? Be holy as me, I am holy. Praise Jesus. Now we must wash ourselves and we get clean to be able to meet God. But we are cleansed through the word. Bible, it has do it, leave it. Do this, leave the other. That is how it is. If you read through it and you only look, only is what you look for. You are not going to get the Bible and you don't have it. You must get the Bible. Don't do this, do the other. That is its life. You think it was written to do what? It speaks like that. Do this, leave the other. What it tells you, leave it, you leave it. There are others who say that they who died early, they had no Bible. The Bible is all over in the world.
For
what is spoken of is existing all over. The heaven, at least there are things you see up there. You may not see the third or the second heaven. They are also written in the Bible.
Yes.
Animals you see on the world. Now, let's say they never wrote for you that don't steal. But when you steal in your ordinary life, do you feel well? If someone steals from you, you feel good.
It is not
worthy that those laws to be written. You have the laws in your own life.
Bible
says that gospel of the creation is rich everywhere. Not all the other creations. You are a creation which is preaching. For when you get hungered of someone, you support a law that don't steal. And when you get an adulteress, you support the command and don't commit adultery. That command you preach to people after getting hungered of the person who was stolen.
Yes,
praise Jesus. Now in all this, the person could pass through everywhere of the word of God, through the creations, and before the Bible reached them,
to be able
to prepare to meet God.
Yes,
praise Jesus.
Isaiah 1:17. Mugoberenge byensonga.
Tulina okuyiga okukola ebirungi.
We have to learn to do right.
N'okugoberera ebyensonga.
And to seek justice.
Wantu batweteeka kusisinkana Katonda.
We are preparing ourselves to meet God.
Okufuka mikwano gye.
That we become his friends.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tulina okuyiga okukola ebirungi.
We have to learn to do right.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omusajja Daniel yayogerwako.
The man Daniel is spoken of.
Yateekateeka omutima gwe.
He prepared his heart.
Okutegeera Katonda.
To get to understand
God.
To understand God. And now he raised his
heart.
And the visions came upon him every day. And the dreams came to him.
Yes,
praise Jesus so much.
Isaiah 1:17.
Gano mateka.
These are laws.
ag'okusiiba
of fasting.
Isaiah 5:8.
Isaiah 58.
Wali wajogebwa?
Is there anyone oppressed?
Taina wasula.
They have nowhere to sleep.
Taina chalia.
They have nothing to eat.
Zino zonna mpisa za kuteekateeka muntu.
And characters of preparing someone.
Okwetukuza singane
kakuba. To please themselves to meet God.
Kati abantu balina embeera zaabwe.
People have their situations.
Zonga tewali wadda katondo kokweteekateeka katonda kebali bakoze.
There is no drop of preparing themselves they have ever worked on
themselves.
And they are self-seeking and they wish themselves. And they mind of themselves.
Abantu onyabyabo.
And they seek for their own things.
Abalala batandika obuweereza.
Others began ministries.
Obage tuita makanisa.
Or what we call churches.
But they are seeking
their own things. They are ready to meet God.
And
you come to them. They
are not prepared
to meet God.
That's
why the Bible says, Matthew
23,
that these are Pharisees
who are
on the door entering the kingdom. They themselves are not entering in. And they don't allow anyone to come to enter in. The one who comes, they hinder him.
If
they
live
there and they have not prepared you, that you can meet God.
Or
to go and see the kingdom of heaven. For we heard and we are told, without being born again, you cannot see and not even enter in the kingdom of God. Isaiah 1:17.
Musalenga omusango gwatalina kitaawe. Muwolerezenga namwandu.
Musale omusango gwatalina kitaawe.
Read the case of the fatherless.
Muwolerezenga namwandu.
Plead for the widows.
Zino mbeera zatuteekateeka okuva mu mutu w'omunda.
Prepare us for the inner man.
Omutima gyaffe.
In our hearts.
Amagezi gaffe.
Our minds.
Ne byetwogera ne byetukola wabweru.
What we do outside.
Byonna byetoloddemu okweteekateeka okusisinkana Katonda.
I'm moving around to prepare to meet God.
Okufuuka mukwano gwa Katonda.
To become a friend of God.
Isaiah esula esoko lino 18.
Isaiah 1:18.
Mujendo tutese fevi.
Nchibumumaro kore ebyo.
And after you do that,
nemuliyoka mujjanu
tutese. Now you come on with reason.
Sikusoma obusomi.
Not just
reading.
It is written.
Tutese fevi.
Come with reason together.
Nangu,
and this day Lord,
mukama.
I see.
Okunaba wanabi.
Have you washed yourself?
Obo chamuita no nangu.
As you call again and he answers you.
Obate tomuulira.
You can't even hear him.
Okunaba wanabi.
Have you washed yourself? He asks you.
Obato soba
biuli. You cannot hear that.
Kati goyagala muri mba.
Now you want to lie to him.
Umbunene nyamukama.
Lord, I repent.
Sasiro ruwalero.
Have mercy for me today.
Siwe gubera we
kutalo like that, friends.
Kino jiri mu rugendo
lwoku na bidatara. It's a journey of totally washing yourself through the word.
Somera ko mu Zaburi ya 51.
Let's read Psalms 51.
Tandi ko nyoli soka. Tosoko uli abasajja abalowoza.
And you see people who are thinking of aligning themselves with God.
Zaburi ya 51
from verse 1 says,
Onsasire, ayi Katonda, mu kisaakyo, mu bungi obw'okusaasirako, sangula ebyonono byange byonna. Onaalise ddala mu bubi bwange.
Owulidde engeri gy'asabamu.
You hear the way he's praying.
Onsasire mu kisaakyo.
Now mercy, Lord,
ayi Mukama Katonda.
On me.
Onaalise ddala mu bubi bwange.
Wash me out of my transgressions.
Wano olina okubanga oli mwetegefu.
Yeah, you have to be very ready.
Okuwuliriza ekigambo kikugamba w'okunaaza mutima.
The word tells you to wash what they had.
Wewali obubi.
Is there robbery in the heart?
Waliwo obukuusa.
There is what in the heart? Is there pride?
Waliwo obutayagaliza.
Is there self-seeking? Is there you seeking for what you want as you?
Are there evil
intentions?
If
you ask him that wash me and clean me, he will
start
you to the least spot in the heart. And is washing
you.
But all is preparing you to meet God.
Not
to go and visit heaven alone. But
to
finish on the door finishing your work. That you can go and be with God forever.
Songa tuogera ku mirimu.
Yet, as we speak,
emirimu egisinga na Katonda.
Most the works
emirimu egikolebwa mbutuuki.
Are the works done in righteousness.
Emirimu giri gya mirundi ebiri
nayo giri kinds of works, but think of them.
Waliwo emirimu emibi.
They are evil works.
N'emirimu egy'obutuuki.
And they are works of righteousness.
Naye bonna bakomekkereza emirimu gyabwe.
All of them end and wind up their works.
Era ababi bakomekkereza emirimu gyabwe.
Both of them wind them up.
Ne baweebwa empeera ya
gyeri. And they are given a reward of hell.
N'ennyanja y'omu.
And the lake of fire.
Ataba tukuvu
by the saints
bakomekereza emirimu gy'obutuuki
wind up the works of righteousness
ne bawebwa ekibuga Yerusalemu
and give the Jerusalem city
and the
garden of God
era balindira
and they are waiting
ne kulwe lijja
n'ensi new heaven and new earth
ebyate bikibwa olw'aba tukuvu
prepared for the saints
mm-hmm.
Zaburi esula ya 51
olunyiriri olwokubiri onaalise ddala mu bubi bwange onongoose mu kwonoona kwange kubanga njatula ebyonono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso go bulijjo gwe wekka gwe nayonoona naye kola ekibi mu maaso go obeere omutuukirivu bw'oyogera osinga omusango osala
nti olina okuba nga oli mwetegefu okukkiriza
mukama
buli lwasooka ku kintu mu
byawandiikibwaoba
n'akikubuulira
nga
tonabadde zuula
kyawandiika
aba ayagalira ddala okukkiriza
okunaazibwawo zabbuli ya 5:1 olunyi lwakutaano laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona bbange mwe yanzaalira
n'annyonnyola n'amugamba
nti
fe okuva eri emabega
yonna
adamu ne
eva
awo we twayonoonera okwogeresaganya
kwaffe naawe us not speaking with
him. Eranze nagenda okuva nga
nzaalibwa
banzaalonedde ekibi kya Adamu
wekikigoberera abantu Adam is following people
era n'obagoba mu maaso
go and he chased them before you
n'ogaana n'okuddamu
okubakyalira
naye nsaba
onnaalisa
kubanga alina waayogera n'agamba
bwe
najja nga tewali muntu n'omu
ayitaba
yesu yeebaza
ekyo
naye okyamunyiiza neyongerayo ddalaga bwe
twatandika tuwulira
yesu yeebazibwe naye okwenenya kwaffe okukkiriza
okutukuzibwa
nga tuyita mu kigambo
kye
olimu okweteekateeka okusisinkana
katonda zabbuli ya 5:1 olunyiriri olw'omukaaga laba gwe oyagala ebyomunda ebyamazima
nti mu mutima eri munda
ng'agenda
okusisinkana waakiri ebyamazima ebyo kyategeddeka biri mu
mutima
wano kungulu ogenda kuba okola
naye
oyinza olimba katonda kungulu nga tonakakasa mu
mutima
nayenga omutima gwagula gukyatudde eddalu by'oyagala okukola okulaga kungulu kuno yayagala sooka abirabe nga bitudde ddala munda
ekijjulo
kiryoke kifulume
kati
kantusoba
mulimbaonteredde
omwezi
oba
omwaka guno
oba
emyaka
etaano
mbwakutwale mangu agagula
musisinkane
mwogere akubikulira ebyama
by'obwakabaka bwe nedda
bambi kirimu okumalirira ddala mu
mutima
nga kyannaku
zonna
si kyakaseera akubikulira
ebisipanyenaye
nga munda otaddemu kasita
abindaga
ngenda kulaga abasajja
kunoonyereza ebyawandiikibwa
andi ogenda okulaba ojja
kukatuuti
tokola lisiti ya byawe
kweyogerako
n'oganda ozula affe tusoma bayibuli tukwate
byandiko
okyogamba neebaza omwe omutukuvu ampandiikamu ebyandikwa
bino
wabula kati awo ojjayo ne weeteekawo era nga n'omanya embeera z'okweraga nga ziri mu
muntu
abasajja kati boogera mu lwatu ne
bagamba
twetwanoonya mukama
simanyi
wa baali bamunoonyezaawo tebasobola kukugamba naye omuntu omwoyo omutukuvu yatuyamba okutubikkulira katonda kubanga tewali amanyi katonda newankubadde
ebyakatondaokugyako
omwoyo waali mu
ye
omwakugamba
yamunoonyanaye
bw'amala okumunoonya tamulaga mu kutegeera ne mu
kumumanya
wabuli amulagira mu
mmotoka
n'amayumba
kati
simanyi oba y'oyo kubana abamisiri bandibanga bwe batee banoonya
katonda
kubanga abamawanga
n'abo
basinze
ebifaanani
n'ababuuza emizimu balina amamotoka
n'amayumba
kati simanyi oba oyo nabo balina
mukama zabbuli ya 5:1 olunyi lwa mukaaga era ku mwoyo ogutalabika onoomanyisa amagezi
kakati mukama asobola okuyita eri mu mwoyo
ogutalabika
And it
begins to reveal to secret from right
within
there. As we're going to see spiritual transports, they connect further with the spirit. Praise Jesus. Now he wants to begin from the inner person,
or
in the spirit which is not seen. Out of this comes the out of
darkness.
And he pours wisdom in the spirit. But when you seek him, you can't see him.
Yet he has connected with the
spirit, can't appear before men.
Psalms
51 verse 7.
Ntukuse ne sobu nange naba mulungi.
Nti naza ne sabuni ono wazubi
with high soap.
Nange naba mulungi.
It will be clean.
Ono sabuni zobu.
This high soap
Chechigambe chikebedwa mulungi.
It is the word which has been thoroughly checked.
Eranga chikwataganyiza wanoka ne
wali. Connected a little here, a little there. Scripture by scripture. To search you out totally.
Zaburi ya chano mwemu, ulinyiriwa msamu.
Psalms 51 verse 7.
Mtukuse ne sobu, nage naba mulungi. Onaze, nage naba mtukufu okusinga omuzira.
Nti mukama singa gonaza.
If the Lord you wash me,
nage naba mtukufu okusinga omuzira.
I will be whiter than snow.
Nga mwe ya gambi wali.
Just as he said.
Mu Isaiah.
In Isaiah.
Mwuku minamunana.
118.
And
19.
Nte vivi ya mwenye binaranga.
Even though your sins are like
binaranga
scarlet.
Binafuka byeru ngo
obusira. Be white as snow.
Kadi jukira mondo kubuna
ngambi. Remember the Holy Spirit. Yeah, he has to wash us.
Munafuta tukato berengo omusira nga mukama
bwa. We can become white as snow. How God wants us to appear.
Tuzubura musinga.
That we can meet him.
Zaburi ya chano mwe mulirwa munana.
Psalms 51 verse 8.
Omkulize sanyu n'okwesiima.
Nti wanatandika. Kati bw'oba owuliranga mukama akunyiriza.
Now when you feel God has made you clean.
Otandika okuwulira ne sanyu.
You begin to feel joy.
N'okwesiima
mu mutwe. And you be feeling glad.
Kyandikogera mukama.
And you begin saying Lord.
Kati weni mpulira.
Now where I am I feel.
Ntandise okusengerera.
I have begun to draw closer to you.
Ntandise okulaba
gy'ontwala mukama. I have begun to see where you're taking me Lord.
Ndaba okusana kw'ekigambo
kyokka. I see the life of your word right now.
Zaburi ya chano mwemo, olinyiri ramunana.
Psalms 51:8.
Amagumba gange, amagumba kewamenya gasanyuke. Okise omusana, okise amasogo mubibi byange. Osangule byonono byange byonna.
Nti wano, agenda byonono byonna.
Because in all your iniquities,
wali okoze emirembe
emingi.
Nana abisangula.
And he blots them away.
Narabira ddala ng'akolagana n'omuntu
omutukuvu. He works with a right and a holy person.
Nga taliko wadde kye bamwekwasaako
oba yali abbye. Like blemish attached to him.
Oba yali akoze
or done anything.
Byonna bisangula
obusangu. All of them blots them away.
Kasi tomalirize okulira.
As long as they finish to eat.
Era ng'oli mwetegefu okiwulira ekigambo kikutukuza.
Yeah, the word which cleanses you.
Zaburi ya chano mwemu. Olinyo lw'omweda.
Psalms 51:9.
Okisa amaaso go mu bibi byange. Osangule byonono byange byonna. Ontondemu omutima omulongoofu, ayi Katonda.
Nkino omutima omulongoofu aba ayina okutonda. Wamu agenda ate okuwandika ebigambo
byakubikulira.
Kwe kugamba nti ogenda genda ne mupolisi byonna by'okomewo
ng'obijjukiramu
nga tebimala
gabuukamu.
Omutima wabakuwadde omupya
nga
tegulimu biwuka
oba viruses.
Kubanga emitima gy'abamu
gijjuza
agantu gangi
nnyo
n'amagezi gaabwe nga ne bwayolesebwa yeerabira
bangi
kati kano tojja kulwa mukwolesebwa
kw'ogenda yiwa otyo weriwa bweriwa
olwo amaze ebiseera
okulwaayina
oteekateeka n'omutima mwagenda owandika ebikukolesebwa okwo n'amagezi
nti
omwoyo bwe guva eri mukwolesebwa
bwe
gudda mu mubiri
gusindike
emeseji ku mutima
gusindike
ku magezi
kati
ogenda okudda
mu mubiri
nga omutima gwo gulina agujjuza agantu n'amagezi meseji zibuukako
mubusi zonna. As you get from the vision, what have I said, Lord?
You know
Nebuchadnezzar made this problem.
yali mwakabaka nga
mwono wenyo
yeri bwe yali agenda okwera
as he was going to sleep
naloza ku mirembe maso kiri
bakitya
mukye biri bawo munaku
what will happen in the last days
naye tukuza mukaseera
naye mubiri
gwasigadde n'ebikola byago
mu mutima munda
bwe yavaayo eri mukwolesibanga mukama mulaza
ebintu
yabyerabira naye nga
kyajjukiranabadde
ku mukulu
message
gye nalabi yabadde
enkuluerwa
nga yabuuseemu kati gano atayinza kubanga ajja kukubeera naawe nkolesebwakwe mukukyusibwa
muzi
azo tazitugenda kuba tugenda zinyonyoka
emubuli
kika
kyatambulaebiseera
kimungeri
ki
yesu
yebaziweriwo
esinga sipiidi ku
zonna
kubeera nammwe mu ntambula
zaawe
mulinamu eza sipiidi
n'omwoyo omutukuvu ayinamu etambula
naye ekizibu singa n'omutima atakuwa mupya
kiba
kizibu
okumusinkana
kuba byagenda okugamba ojja
byerabiralwaki
nkugamba
binoolowooza
ebintu by'emyaka omusanvu
nabitereka
uli yasooka n'agenda eyo omutima
n'agunan'alongoosa
waagenda oyo owandika ebigambo
n'okolesebwa
kwonna n'amagezi gonna n'atereeza kubanga alina
wayogerera
balina bingi ebyokubagaa
naye
kankano siraba
naggaaweeg
mu yokaana yesu
yebazia
kati bw'anoonyereza
akutwala
mukwolesebwenaabyo ojjuza ku mutima
is full in your heart. Never know
what
you see, how you look in your mind.
Katayina wagenda kuteeka byagala kulaga.
He's going to put where he wants to show you.
Ujja kubyera byo
mali yesera waste his time in his visions.
Akutanguza
and he's moving around.
Utenga wabyera bibe
da. Come back when you've forgotten all.
Mulimu nemwe yibera nga bibuka buka.
Even others who are keeping on jumping out. They have to where to settle.
Yesu yebazibwe
praise Jesus
naye bwodda onoofumintiza
ennyo when you keep down and you meditate so much ati
okulyetingawo ka space
when you create a space
ogenda okulaba kiringa ekyudda
si as if it's coming back and I've remembered it
omuntu kuvunga sigadde akinangiza
omupanga
kanda bo bana afuna wakaseera naye tereeza
ne see whether you have time to align yourself and clean yourself to plant it in you
yesu yebazibwe
praise Jesus
olw'obudde ngenda komaano
because of time
naye tujja kweyongerayo
ku
lunaku olyeri
nga
tulaba emitima gyaffe n'amagezi gitegekebwa gitya message yetugenda okusinga
oba
byetwagala okulaba tunaddanga tubijjukira
katonda
akugamba ekigambo tokyerabira mu ddakiika
bbiri
waliyo okwolesebwa okutambula emirundi
esatu
waliyo okutambula emirundi
mukaaga
ng'okugenze mu kiro kimu
naye
nga mukukyusa mu kiro eri
yennyini
n'ogenda mukwolesebwa
ne
bakutwala n'olaba nawe webaddamu ne bakwolesa ate awalala ne bakugjawo ate ne bakwolesa
awalala
nga kusobola otambula kwolesebwa n'emirundi nga
kkumi
nga bw'onaagamba nti enyonyi twalinyemu naye yatambudde amawanga ga mirundi
kkumi
kati osobola okudda nga
obijjukira
olw'omutima ogutegese
kiba
tekisoboka naye byonna tugenda kulaba
ng'omwe
omutukuvu atuteekateeka mukama akuwa ennyo omukisa
ebaa